Sisi ndo wale wale
Minamba Sela Media
Lio tukata Kasema tufiki mbale
Na simbalama
Sasa tumekipata
Tu
Hey, your Tron
Ay, wewe Roni
Hey
Ayayayaya Ulivyo nipiga juju Ulidhani nitagwaya Kukujua ni na Mungu Ayayayaya Eti nile juku juku Mambo yangu yako sawa Nishashiba kuku kuku Hey
Chote ni choyo Na sinyali Niyo kina Uwaumiza Na Mungu wangu
Na Mungu wangu
Yugangari Cheza nami Hata wamaliza
Karibu tanunua gari Na kuja kwe Good.